tiku e a whetu. Ngā tamariki a tāne whakamaru, i roto i tōne wānui. E tiku e a whetu, ngā reanga tangata, i roto i tōne ia. Whai a te huarahi o te aka mātua, i runga i te pautama o te mātauranga e. Ka piki a te koe, ka whanui atu ngā pae, rapuhia o nei pae, ko te mō i tōngā koe. Kia rongo ai koe te mana o te rangi mari e. Kia kaha ai koe te tūwhakaiti, ki te tūwhakahi,
ki te tūwhakahi.
E tiku e awhi e tū, ngā tamariki a tāne whakamaru, i roto i tōne wāhi. E tiku e awhi e tū, ngā reanga tangata, i roto i tōne ia. Whai a te huarahi o te aka mātua, i runga i te pautama o te mātauranga e. Ka piki a ke koe, ka whanui atu ngā pae, rapuhia o nei pae, i roto i tōngā koe. Kia rongo ai koe te mahana o te rangi mari e. Kia kaha ai koe te tūwhakaiti, ki te tūwhakaiti.